Marogolokia pa, aka Simba. Awakumita, awakumita tie samu machine.
DJ Simba.
Awape tie gamu. Anisalime tie imane. Anisalime watoto wa Mola City. Anisalime watoto wa Chula Dume. Amini kwamba Marogolokia pa. Waite. Sema mtafute mtafute. Mtafute kucheza naye. Wewe mtafute. Mtafute kuluka naye. Wewe samu mtafute. Mtafute kucheza naye. Wewe mtafute. Mtafute kuluka naye. Kata wanangu mnachukua pale. Kata kata na mane unachukua kule. Kata kata na kamu unachukua pale. Kata kata wanangu unachukua kule. Wesa mtafute. Mtafutwa kucheza naye. Wewe mtafute. Mtafutwa kuluka naye. Na kamu mtafute. Mtafutwa kucheza naye. Wewe mtafute. Mtafutwa kuluka naye. Kata kata na kamu unachukua pale. Kata kata na mane unachukua kule. Kata kata na kamu unachukua pale.
Amini kwa madogo loki.